habari inaoisha kiranga tukiweka kwa kidari si unamjua makambo kwa mashuti ya mbali
o jamani wakina makinoka wameokota kidude
weka mwili
o jamani wakina makinoka wameokota kidude
tunainama tunainuka mzuka ukipanda vua shati ya mabukta tunainama tunainuka mzuka ukipanda vua shati ya mabukta nasema woyo 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 toyanga woyo 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 Watoto wa jangwani sare yetu njano kijani
Kama
unapenda yanga nchuchini ulali majani Watoto wa jangwani sare yetu njano kijani Kama unapenda yanga nchuchini ulali majani Nasema lalia majani Lalia majani Nasema lalia majani Sare yetu njano kijani We yanga lalia majani Lalia majani Lalia majani Sare yetu njano kijani Nasema lalia majani Lalia majani Lalia majani, sare yetu njano kijani Kasekela lia majani Lalia majani, maido